yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi studio tamani yodo sa saki ko modo Ousmane Diko halan ton kabaruji gondi do di jodi maison la presse nu jire wonani en to boggi jande to de inare warti bamako hande nenno kegna basiji ngadi hakuna murtube e habbitibe meden fa hewbe barmi goto do heddi ke e leko lamu o Martin Kumpa ko procureur bamako wi Mohamed Youssouf Bathily nangiraka batte yeddugol sariya yeddugol kabaruji yo bonanda nesu nanginimo donc e ande sariya bi c'est Mohamed Youssouf Bathily nangama fu yo batte yeddugol sariya yottinobe kabaruji o hani nangirede wana batte bonnude nesu honono procureur o wirini batte murtereji di lawi internet fu le mari do tacciama ila kiki de kenya Facebook e Twitter fu kebatake batte uddede e di ngoni sembe kabaruji di men jogani on kiki da ko bismillah modon e do studio tamani de inare warti handem bamako kenya basiji ngadi hakuna murtube e habbitibe meden fa wadi maydo goto e barmube hewbe le ko lam o andini yimbe temede majino ndartudo hono Mohamed Youssouf Bathily no kalo radioji andirtedo du Rashbat o yopite nenno mo bogol jamangol sabanike basiji kewdi keddana Mamad Samaseku
procureur sur sariya ngalure bamako holliti wide Mohamed Youssouf Bathily hayfiraka bangal boppi sariyaji njadobe kabaruji ka bangal rafinedi dun lati sabab jati kenyan bonondaji kewdi ngadi nondu nyaliri beedo majatobe temede en le gollude sur sariya commune 4 goto e fedde sefa de kanko Rashbat hore mun ane mudun holliti wide basi o lati sabab yibel edon keddi police habbe ka gondinal dun ka be kuliti wide fondi fuf nedo goto kam machine binirama jabe horebe police habbe ka yeddi odo kabaru be kuliti wide be nawtaraki jabe jati e le gollije mabbe hebugol gol sabi basi kenya di ko wiyete Facebook e Twitter bangal internet di darnama horebe suru ministre kumanido kabaruji kumpitali e kanya ande kese jabali sefadi do majum wakati jono kay ngalure bamako de ana deji ima daraj ka fuf ngala maître Abdourahmane Touré kanko avocat Mohamed Youssouf Bathily holti wide client mako an han yopitede ka dum harata golle sariya o golle
e wi procureur général bamako Mohamed Youssouf Bathily nangiraka batte yeddugol sariya yettinobe kabaruji yo batte bonnude nesu on nangira magistrat o andini horgol fuddama fa famé ko Rashbat nyingira ko hono worri o hokkidu tajoral parke darato e darna mudum fewde e odo kabaru Mamadou Lamine Coulibaly procureur général do bamako do wonko haali et ORTM keddana Mamadou Samaseku
depuis quelque temps on a remarqué que monsieur Bathily
wakat jun o min tagtige wide famdara neddi ana le halaji kanko njettitero Bathily o imbel heba jati an andane dun e be metta e kwar mudu ndul fasan teddengal gal leedi mendi jogani yimbele jabanta dido sifaji ndenno hewti e le sariyaji leedi mendi jogolal hono dido sifaji ana tonga li hen hewti dun dun jabbiti fasan ndenno min bihi yoni ko dun watta kama dun min gatti mo le juudu sariya horgol dun fuddama do kabaru mako andon wide ngana lutobe sariya bangal mudum fi so dun tilsi tan min jundan wat horgol mako ndenno fa hande o heddata le juude sariya andon wide suudu sariya men nu dimbata fe ndu darato dandre mudu no haniri e le do kabaru hono dum wowirini o hayfaka bangal boppi le golleji njadobe kabaruji yo bangal boppi fewde hakkeji kala sona dum kay metti fuf min galana njadobe kabaruji be leedi men di ana teddin hakkeji bibbe adama ndenno ndi wattanan di hakkilin no haniri min kay ban dido hakkeji
respecter nous y verrons nous protégerons ces droits là
donc e ande sariya kolliti so Mohamed Youssouf Bathily nan nange fu yo ngam yeddugol non sariya wana o yeddugol sariya yottinobe kabaruji wana hono ngam yeddugol sariya tan hono no procureur général o halirini e wi mabbe o kabaru yo sariya kertindaka heedi yottinigol kabaruji wadani maître Amadou Thiolé Diarra avocat wonko haalde Issa Faka Ba Sissoko keddana Ousmane Niali Boudi
sini a kalo do radioji de a nodda masoudou sariya an hani ko sariya kertinika bangal yottinobe kabaruji doggo douma ka sariya kertinaka dokkobe kabaruji ana laabi talay sabi e ka dogga faydo yeyobe journo ngaji wana hala kalo do radioji ko sabi noddugol soudou sariya sabi ko joomu halta do radio do tele na do journo ngaji on darata ko ni on yam faado haadi golludo gollo kanya tawada faabe kime fungo hen leemu hoto fu way tuger fa radio holle sariya nenno journo ngaji kanya Facebook to way tuger fa kolle sariya yo don won landugol tentiningal keben tibara ko wiide yo sariya kertinaka wonde donnede kan woni ka ordonnance 2000 ka se kan e hormo ana woni donnede yeey fuko watte le kan 1
je ne vois pas ce qu'il fait au camp 1 là-bas
Chagal murtereji Kenya di Facebook e live goddi di fu tacama le mali ila Kenya live Facebook e Twitter fu kebataake neno nartotobe di lawi mbi kadama hakkeji mu en neno torraba du batte kabaru molamo e hore yebi so fa gani neno e bajimini lamu o darano fa lawi di kewte ko yawi Fatmata Harber secretary general walde de dun wonko haddi Isafa Kabasi Soko kedena mumini sendebu
Nautorade internet anna do kulleji kewdi miden kala do politikaku kanye do kulleji goddi hono yirwara leydindi e kabaru golle ndeno de lawi internet uddama wajibi min lato to torrabe tawi wala ko min gaddi sabe de on taykitiki kabaruji kolitiwide bacili yo nautortodo do radio ngaji soko gonga rasa bacha wana nautortodo o wana dum abada o lataki dum ana wawi tawede o mo gollira do lawi internet hono o golliri e Facebook ko salla o mo beyda yimbele e hakkilaji makko na e gubbal makko kakanko o wana nautortodo e internet sinata gutenti lidi joine do kabaru nautorade internet latade nautortodo internet wana halde kon jinda do mon jinda wana hono du aneddo kertado bawde halde ko yidi fu do yimbe mo yidi nautortodo internet ana wawi nabede yeso sari
on bawa hokkude hakkilaji modon joni o e do Facebook na Twitter sabede lawil iwi limal do futta chama ila kenyo horebe ministere yedugol kabaruji kanyi lawi internet wi ngala fuko kali do majun joni oka hirdube lam kolliti on tawdaake e basiji gaddi ley jingan gol rashbat kenya bamako do nden hore mudum bi lam o an haani hebudo hakkilo do ko wadi ko tinodu wartede de inara ley leedi ndifu hirdube lam be kolliti heddibe hem kenya bedu patimaade mu en yara mere sariya jingana leedi yankefu kanko seydi jawara mo veder le assemblée to wonko haade imran akilu mayga keddena maman samasek
d'abord faut s'incliner devant la mémoire de ceux
qui tafodo min duwanto kambe yimbele kedube e basi kenya o yila am kay yu sariya golle hakkeji yimbele dum gattene hakile e hakile am metti kewdi kawri wattu goto der leedi mendi yimbele gontun mettube battebe imnan nokkuji mabbe beedima e mettabe bangal kuras bash nanga ko denno dido gulleji ngada didi yusufa nimise mawde dono lam o han wattande hakkilo on don nokku dawra dun leedi di hebirta deejere sa yika yibele sayya nangimo tawan wonko o wadi yila amen kay yu sarya golle hakkeji yibele fuf fotene hakkile an hani yu goto fuf golla golle mudum le teddenga
chacun doit exercer son métier dans les limites du respect de l'autre
IMDS, CNDS, kanye wildaf malifu koliti tawdaka e kokaborde churkiji de nautote fa yapitoko nenno dardi lamun ko beedu andana wabbe o golle nenno juka ben du e le mabbe de balde darti du daranibe sariya andina ko laabi le nande Mohamed Yusuf Bacili yono jeggitali du ana kedani sariya leedi kanyu jamiro wadu faamono fu hala ko woni hakkilo mudun
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben faamu tan to gundam to goto gonde e gubal ganda iso warama talata rekeni mbuna nokkudo hakunu mudu e gundam ana wara kiloji chapande jeego wombe ton bi anda ko sabi dun ka gaddo ka masiba du yitaka tafen Sengarti heedi kulkoro ana buri galleji temedere le region kulkoro di toboji chakitidi di mbonni o adadu andama le ko gollede ono kabaru demjenare ko wadali ko tongile lewru julenu le tongande de yimbe temedidi don goni bonaraabe kaake fawarde e gesamu en faande to kulkoro to hono choggu majereji hono choggu jaarendi e jillundi kaaje fu ngabbi ila kenje dum ila yontere jabbinde de kulkoro to batte ko mayo go naati ko horebe syndicat itobe jaarendi kolliti choggu jaarendi kamiyo dun kamiyoji mawdi di koyde jeegon di ka gonno dum ujinaaji di de temede jeegon ngabbi fa e ujinaaji joyi jillundu kaaje di du choggu mudum sowi sabe ngabbi fa ujinaaji sappo e didi ujinaaji sappo e nay yo ujinaaji didi woni ko beedi e choggu jaarendi Sengartiri hono hedi yoro soto malinke jodi do France hoki jangene de l'école Kifoso do hakkunu mudde yoro so yo kiloji chapantati suudu dewte nenno yambere totter ndu do suudu wadi yeso lamu kobe commune ton fa warde hore jo capton o nenno e le mudum fa hande suudu ndu ani jogi temede kewde dewte fa e kake ordinateur ngaji yo do kaddude di do kabaruji kiki da ko kedde heda de yotore mane yeso yen tawdo jam.